courage is no absence of fear, by the decisions we make, open up doors for freedom. Rest in peace, our foreign heroes. People, if we stand together and speak in one voice to demand for our rights in a free and fair Uganda, then that's democracy. I mean people power. Buli muntu kino kikukwatako todde wake wa mwero sirika Uganda si enungi wetimanya nti olubeero kitunze kino kizibumanya kitukwatako lowoza ku muto bambi kwozadde oli munyumisa ki bw'oba tewetaba mu byankyukakyuka oli mugambo otya nti eddembe ly'obuntu kwolwo nno lyasaanawo Uganda ensi yange tusitukire wamu bana Uganda mwenna aluta kontinua aluta kontinua kontinua balala kasese mutiyana mubende otido tulu aluta kontinua aluta kontinua kontinua bana Masaka mbale kumi abeguru tugamba
Aluta continua, continua.
Freedom, we might get there so soon.